a big classy. 006 tumbari.
Naona future na we baby. Wasikudanganye mami lo. O kwanza penzi lako tamu, tamu tamu hatari. Na vile unanifaa kweli, nikupe moyo niwe wako. Na kuona kifaa kweli, basi jikabizi niwe wako. Baby umenikoleza, hadi wengine wanasema vibaya. Penzi nitaliongeza, hadi washikwe na nimeganda kwa kushiro. Hata kama kwenu chujae, naona nikifika be. Kama mahaba kupendi ndindi, penzi lako lote mizizi. Nisha kupenda kwako nimechizi, baby come kupendizi. Baby umenikoleza, hadi wengine wanasema vibaya. Penzi nitaliongeza, hadi washikwe na hali. Nimeganda kwako shiro, shiro. Baby umenikoleza, hadi wengine wanasema vibaya. Penzi nitaliongeza, hadi washikwe na hali. Nimeganda kwako shiro, shiro. Umenichanga shiro, nimezama kwako shiro, shiro. Nakupenda sana shiro. Nimeganda kwako shiro, shiro. Umenichanga shiro, nimezama kwako shiro, shiro. Nakupenda sana.